bicep. Big EPZ, BIC EPZ. Yeah. Mini yule mse, unpredictable. Kuflow manze mi, unpredictable. Beat yangu pure kiwa nitawapa. Nipe beat mic, ni watibu. Mini yule mse, unpredictable. Kuflow manze mi, unpredictable. Beat yangu pure kiwa nitawapa. Nipe beat mic, ni watibu. BIC, BZ, taking easy. Flow so easy, sinanga raka. Niko so easy, relax mode. Activate no hard things. Taking life so easy. Na drop records, dope deep. Dope records. Niko cool, ata bila ice cube. Hard shit kama ice cube, yeah. Kazi yangu wateka mfukoni kuweka. Gaza mafans kibao kama double decker. Na glow red kama Tesla. Flow so slow, iko so safe. Stereo chini na funga na header. Na pa headers wate display nite depa. Mindo kusema wazao kuzipiga ngeta. Na watishia kama undertaker. Niko on speeds, ni ite overtaker. Mi huyo na jileta. Jali ata wakiteta. Dope shit, lazima nitaleta. Kini test, ninacheza. Checkmate, nikicheka. Mini yule mse, unpredictable. Kuplo manze mi, unpredictable. Spit yangu piwa kiwa nitawapa. Nipe beat mic, ni watibu. Nikingia flow ni na rock all. Dance all ina jaza snowfall. Mouth ina braka baseball. Nana spit ka waterfall. Beat ina chuna build the wall. Flow ina chukua roll call. Motivation ina kuwa so tall. Naonyeshe a current call. Nanga miza boredom, match joy before dawn. What do you say? Niko bado na stay. Yani kila day. Making sure smoothening like Lami. Please let me na speed full time. Adri extra time. Na bado sijachoka. Yo, mini yule mse. Yule big beast. Naji ita viscous. Si choki. Hata kama sina balls natoka teke kama ball. Bora tu my fans wakiwika ninajipa. I do it for the fans, I know the fame. And that's why I work hard to remain in the game. To stand for them, swear time. Lazima ni wamek, wafin supreme. Usini blame, cause peace the same. Yeah, afya ya my fans ni paramount kwangu. Kushinda afya juice kwa ile chupa. Ini mission on motion, kabol ya puta. Mini yule mse, unpredictable. Kuflow manze mi, unpredictable. Spit yangu piwa kiwa nitawapa. Nipe beat mic, ni watibu. Nikingia flow ni na rock all. Dance all ina jaza snowfall. Mouth ina braka baseball. Nana spit ka waterfall. Beat ina chuna build the wall. Flow ina chukua roll call. Motivation ina kuwa so tall. Naonyeshe a current call. Yeah, bicep, big EPZ, BIC EPZ, yeah. Unpredictable, 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 yeah. Unpredictable, 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 yeah. Bicep.